teddi faydi min calmini kala kadi ɓe oɗo wattu sijo tawani hono kala cakkite yontere bisimilla moɗo ɗo yewtere sukaɓe mbiyen active jeune miro Mamadou Sama Sekou mbiɗa wondi ga Oumar Waygoulou no mbaɗɗa
mbiɗa selli basu foɗa sebe Sekou
hono joganɗa min sukaɓe ley mbasu hannde ne
ayyo so watti jungam mbasu or kabaruji ɗi ana kewi toon wattu joni caggal ko cuuɗi école ɗi utta ko ko heewe sukaɓe kay collectivité beltiki yewtere meɗen noddirte mini mag nde ɗon yowoto hono yimɓele hominiɓe kabaru gollande kohe muɗum en wattu joni en jeehi en jottiki oɗo suka debbo goto yen hono wonde yarde yesso garen timminire birki sembe caɗi Liverpool kañum laati champion Angleterre
jawando feere mbiyen majere fewde e mbiyen faaba gollirɗe laamuɗe kanɗo waɗede asoire hannde bantinama
fedde nde noddita conférence des forces républicaines holliti wiide bantini ndeɗo majere dow caggal ko laamiɓe leydi ndi kañe fa yetto wonɓe caggal leydi ndi mbiyiɓe bantina majere nde
mutere golle jangnoɓe ɗum timmi yontere ƴaɓɓine nde
noon wori ɓeɗo sukaɓe ko heewi mabɓe ko holliti wiide beltiki sanne wattu joni ɓe gondi e lanninade hono kabaru examen ngaji mabɓe ɗin gorri fa keɓen famtade keɗɗen Aliou Cissé
caggal murtere jangguinoɓe sukaɓe jangoɓe ka wartile cuuɗi classe ngaji weltore ana wawi yiyede guite mabɓe suudu école forobare pananka bugu
1
lebbi nayyi min gaɗi cuuɗi min janggata mi weltake sanne ko jande banti ɗon inchallah fitande hikka nde min keɓan def heddade cuuɗi ni tan ana metti
ko nayorto banggal jangguinoɓe ko ɓe kolliti wiide eɓe anni wadde tinnare yalla eɓe balla sukaɓeɓe landinde examen ngaji gaɗoji hitande hikka ne
mi huwi sanne ko gofardema o jaɓi wadde himmeji musilem ɓeɗon sukaɓe keɓan jangga timmine heƴoji mabɓe fa keeɓa gaɗa def
wirfitagol sukaɓe le cuuɗi classe ngaji ɗi waɗi le wakkati no min gondi e ñaw mbiyeteɗo coronavirus dabireji mbawɗi sakkade ñaw o wona teddinaɗe le cuuɗi école ngaji yogaji
jawano feere joni ka kalen haala mbiyen bonandaji toɓo le galluji kewɗe sahale e wuddu leydi ndi takama wiide ɗiɗo bonandaji mbiyen hitande foof noon
wattu joni sukaɓe wonɓe le oɗo nokkan gonde waddoni imma daraje ɓe gonde aytade goriyaji gonɗi le oɗo nokku Aliou Cissé
duanza wuddu leydi to sukaɓe yaltini tundi gonɗi le fonse ngayiɗi yalla ndiyame ji kammuɗi ana heeɓa ƴaɓɓade direto les régions Tombouctou bonanda jameji ɗi ana heewi to hitande fou les duuɓi tati ɓettiɗi jiyan waɗi to bonandaji mawɗi sukaɓe gonɓe le oɗo nokku kañe e mairie o ɓeydade association ngaji kañe bale société civile en ɓe jaltini tundi fonse mawɗo to jameji kammuɗi ƴaɓɓorto to hitande hikkani gotel mo woni ko tayka ñafunke e gundam to woni to sukaɓe gendi yaltini tundi fonse ngaji ɗi fou rowande le ɗiɗo nokkule jiyan kammuɗan waɗi bonandaji mawɗi
Oumar Waygoulou to direton ANPE ɗum woni agence nationale pour la promotion de l'emploi fuɗɗi golle le yontere nde
ndeɗo fedde laami ɗoɗum to direton noddire Nourou Agga Hamzata o wihi le majjuno ƴewtoto yalla hono hani fabirade golleji le crédit uji ɗi micciteɗen wiide sukaɓe wonɓe le nokkunodirteɗo dire gundam e ñafunke gadan paabire ton ko nayri banggal projet nga woyi
e jottima e wattu minimag meɗen jawando feere tawi kama wiide ko wiyete entrepreneuriat nafaka fuɗɗama he yiyade muɗum le leydi Mali
noon wori oɗo suka debbo goto omo noddire Aminata Téra yo o mbaylitowo ɓiɓɓe leɗɗe noon wattu joni o waɗan ɗum hono ko yarate ko hollitan wiyde magoro fa yettoyo foogi kañe e ñamuko e ko nande muɗo o waylititta
batte yambere mbiyen humaninde oɗo kabaru o nelaɗo amen Elizabeth Wallet Mohamed yiide makko keɗɗanna ko keɓɗen banggal muɗum
mi fuɗɗi min tan goto caggal muɗum heeɓi giɗo ballowo minen keddidi gollude illa min sukaɓe miɗon wowi waɗude jingaji mi e babba neno miɗo yiɗino wallitingol ɓiɓɓe leɗɗe sanne
madame Diallo Aminata Téra woni mo keɗiɗon konngol mum joni o ittiti entreprise makko mbaytowo ñamduji le hitan 2018 ne omo jogui oɗo hakkilla ila o suka duuɓi noga e nayyi o jogui o yaya ɓiɗɗo goto o holliti wiide ana wonno e hakkille makko ɓooyi gollande hoore makko
gollanta fe goto mi wawa jabade langi ɗi hoɗum gaɗata hoɗum gaɗantamo waɗu ɗum ittu ɗum luumo welali ɗum wona ko newi ɗum jatin waɗi so miɗo jogui courage gollal ngal
hono golle fou Aminata holliti wiide fuɗɗore golle mum o yaafayi fayso o heeɓi huncude hoore makko e oɗo golle o holliti wiide won tiɗɗallaji mawɗi ɓiliɗi hedde kaaki gollirɗi yogaji
nde arande nde mi heeɓi hen tiɗallaji saabi mi walano bawɗe mi fuɗɗiri seeɗa seeɗan miɗon jogui hen tiɗallaji banggal ɗomin gaɗata ɗo manajina butelaji min jiiɗa tawe yimɓe wonɗina komin moƴƴinta ko saabi ɗo ɗum waɗeto ɗo ɗum ana waɗata jomum yeeɓa ɗum
fa utta nokku to gollanta hoorema madame Diallo holliti wiide wide a hasindinaka e kalsi mawdu
ujinaaji didi kaade si puddirmi gondum anan ballanno ka ujinaaji didi mi soodi kam goldirde arande ko e lewru min kebi teme jeegon tin
jallo aminata tera anan narda sukaabe mu gidiraabe tinno kollana hore mu lewi mako tinnaare tan waawi hokkude neddo ko narta
mo inde goldirde wallitorde kulle wana ko nemi so mi waawi hebude walloobe nafan kan sanne sabi do mali do golle muuti hebede
micintine wide aminata tera ana jogi diplome licence mu le jande biyetene agroalimentaire mo wondi jokkude e jande mako fa hande le nyaloma mo mi goni o fa o heba master le jande biyetene agroeconomie
tiagal de do yambre Omar Wagolo en kalan hala yambre wonde nyande aljumar noga e jagom le rejoin dum woni habbo fewde e droguji bundidi
non wori wattu jono ko buri hewde furdu e sukabe jokkolbe kanye na podata dido tabaji kanye ko nande mudum sembese ko
kedden na kulonen adama tunkara kan kon horejo goldirende ko o halni lalla aisha walat infa
ha ko ko be noddirta zogo yo rabbe 8 juin ko to mu fu bud noga tramadol gotel mu bud sappo un sabi so sukabe fa heemu fu ana wondi modude e fodude di kulleji mawdi itude himbe hakkilaji mum kase mi tekkinde golle sharia mbawdo hadde e nangude himbe ngaddobe dido kulleji leendi
yaga gumben e jottima wattu yewtere meden sembe chaldi Umar Wagolo mbiyan tiagal mbiyan lebbi kewdi darnugol mbiyan championnat o dum woni lewru Marseille abidu ndu batte nyaw covid-19 championnat leedi Mali fudi tan fay boyata
non wori sembe seku wattu jono humnibe kabar habude e nyaw coronavirus o kanyo suudu ministre humnindu kabar tialla leedi ne indi fa yotti o fiobe ballon anyaide no gonde e bamete
den no tiagal mbiyan ko wiyete comité scientifique yamiri kabar mudum fema foot e le ko warta ministre ko moninde mbiyan ballon uta lettre de fufu yalla e dido matchuji na bawa huncenere hore tiagal leddi am bian fedde Liverpool latige champion Angleterre dum woni premier league dubi chapan tati tiagal ko omino
le boli mabbe goddi toddi fu be bal e be jambina ton fa kedden famtade kedden Ousmane Niali boli
tiagal dubi chapan tati Liverpool hebi premier league himbe Jurgen Klopp e kebi o coupe tiagal ko Manchester City Chelsea haydum D1 ka fardi dun fidobe Mohamed Salah e Sadio Mane kawino Crystal Palace 4-0 le toppe be jogi chapande jetti e jeego e ardiri jukudobe noga e tati Liverpool heba fofa le kedde hitande de redde be no baa budde dum jaati hebude toppe temedere hono Manchester City watno le hitande 2017-2018 mi tindi wiide le fuddo hitande Liverpool hebi no coupe mudo arande mondial de club ko fiano le leedi Qatar
mar weglo mi be dum timinta mi en yewtere meede handine de
non wori sembese konno wirano so mboggu weli tan dum yoni bilede kala sukabe do be gonde leedi ndi fu en jotti be sanne fa hande fadde be jafe en ko do e ser ko ndiotre me ndu dirte tous o grande ene wara inshallah